You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E whalinga mai ua amata ona maasae le la o le sao o le vaenga upu faia le One Nation Party. Ae o le ato e se fulu aso faia whainga pālo tamo le pāle mene tele. Na feo lolo le langolongoina o le One Nation I whainga pālo tataluai, le anato e ofi mai eilo na taitai Pauline Hanson I le pāle mene I se tasio no fua o le senate. Peitai ua ilo inisio ripoti le te ena e tangata na langolango. I le One Nation I pālota o tuanai. Ai mai se lava I le se te teo Queensland.
Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah.
E ovai le se lautau sanga o whaalongoina le vāla au le nā mō tāpua inga tangata Moselemi po le tāpua inga Isalama I le tāulanga o Mackay, Queensland. Ai le isi tū o le awala, ilu mafale ane o le malu malu tāpua I Isalama le nei le Mackay Islamic Centre. O lo fatu ina aima se faalinga a le One Nation Party, ato aima le ata o lona taitai, Pauline Hanson, o lo I aima upu I le ngangana Peretania, "We've got the guts to say what you're thinking." Oni upu e mafai o na faa winga ina e tau faa oso oso, tau fai fai pe faa tau wemu I tangata o lo tāpua I itatonu o le malu malu le Islamic Center. Na sao noa le taitai o le malu malu tāpua I le Mackay Islamic Center Imam Mohib Siddiqui e ei lava le sa o lo tonga o le vaenga upu faie faiai a la tau faa alinga. Ia ai ei fu I malona sa o lo tonga e le ano ai I ai.
Everyone is free to express whatever they feel, and I mean, we're more than happy to, ignore it if we want to.
Le taitai o le malu malu tāpua I le Mackay Islamic Center, Imam Mohib Siddiqui. O le campaign a le One Nation, I le vaenga le nei o Queensland, o lo ave le lātou whaamuamua I ngā luenga, atoa I le atina e o le tamau a inga. Na whaalia e se tangata e nofo I le tū mālo pālota, lele I o Martin Bella, e le o whaata waina le Labour ma le Greens, ma tā upule nei I le whainga pālota.
We provide support to good policy and good people. And at the moment, that's not coming from Labour and Greens. So, you know, people can pillory anyone that votes for One Nation. That's up to them.
Se tasi o tangata pālota Martin Bella. Ona o le whaa soa inga o preferences e whaa lango lango I ainisi ona fua. Le ana manuia e le One Nation I whai ngā pālo tau le lua afe se fulma le ono. Ai ina uālia e mai nisi o malienga na whai e le One Nation ma whaa la putuputonga o loo whinau le umia sa o loo tō whana. Ai me se lava ia le lobby I Amerika. Ato ai ma le whaate e ina o le taitai o le One Nation I Queensland, le li'i o Steve Dixon. Ina ua maua na ova I se whale kalapu I Amerika, ma se ata o ni ana mi o le tau pulea na whai ai. E fōlinga mai ei ua tau mā ui le langolango ina o le One Nation, a e le ato e se furu aso whai a pālota. Na whaali ai le tō ata mai o le taitai o le vaenga upu whai a le One Nation Party, Pauline Hanson, Is it talanoanga male Channel 9?
I've copped it more than once, and I keep getting up and I'll have another go. Until the people don't want to vote for me. I've been let down dreadfully. Not by him. I can give you a whole list of them. A whole list of actually keeps having to go. And I've stuck this with this because I believe in making a change for the people.
One Nation. Ina ua fesilingia, nisi o tangata pālota I Queensland, ini o lātou finangalo I le baenga upu whai ele One Nation malona taitai o Pauline Hanson.
Absolutely disgusted. Politics, nobody trusts anyone anymore.
Unfortunately, she's the one that stands up and says, what needs to be done. I think if Liberal or Labor leaders, you know, had the same sort of attitude, I've been a Liberal voter all my life.
I don't know about these One Nation, Mo, and I'm not a big fan of Pauline Hanson.
She's, a racist. She thinks that Muslims are bad people when, you know, there's only very few. It's like us, you know, there's good and bad in everyone.
Na sānoa Imam Mohib, po le ale tūlanga o le One Nation I whaingā pālota, o lona naunaunga ina ia nonofo whealofani tangata I au se talia nei.
We all are Australian and we all are proud to be part of Australia and proud to be part of that voting process of Australia. And yeah, it's always in our prayers.
O le reporti na whaamāpōpō ina e Stefan Ambruster o le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.